yeah. Oh yes, I'm a champion. Magoli nikitupia ni ushindi. Ndoto kitimia ni ushindi.
Yes, I'm a champion.
Malengo kitimia ni ushindi. Shule ningituzua.
Oh yes, I'm a champion.
Champion, champion, champion.
Yes, I'm a champion.
Yeah. Champion.
Jogo Town Finals. Yeah.
Champion.
Hakuna kukata tamaa, hata kauli shindana ukashindwa. We ni champion na umumbwa kushinda. Spagawe ukipingwa, piga moyo konde ile kibingwa. Mungu na malaika wanakulinda. Unapokataliwa haimanishi kwamba hauna thamani. Thamani unayosema wajayona, songa kwa imani. Unamuona majani ni legendary toka zamani. Kasonga na ifani na Bongo Records kwenye ramani. Hustling toka way back. Hakuna refa kunibeba, hakuna demo kunitega. Ushindi soki popere pempampa. Sismami hata nione zebra. Hii ni conscious kwa madogo mpaka brothers wenyewe. Ukiona misha ziendi unasmama unakwenda mwenyewe. Mina shida ziko nyingi mara kumi ya wewe. Paka nona tilisti ningeombwa demu niolewe. Utajaza mwenyewe. A ama B, B ama A. Shida nazopita mge kwa nyimu gesha run away. Ila napambania kombe everyday. Kwa kuwa nataka ushindi na pambana anyway.
Oh yes, I'm a champion. Magoli kitupia ni ushindi. Ndoto kitimia ni ushindi.
Yes, I'm a champion.
Malengo kitimia ni ushindi. Shule ningituzua.
Oh yes,
I'm a champion.
Champion, champion, champion.
Yes, I'm a champion.
Champion.
Can you feel that?
Champion.
Yeah. The bad news is, we're all born sinners. Habari nzuri ni kwamba, we're all born winners. Your time is now, be a man, John Cena. You're up on the top, acha wakujue jina, be inspired. Let it burn, see the fire. Wanyama wapo wengi, you the winner, be the lion. Dhahabu wezi nyaa, mpaka wechome moto. Never lose hope, kamwe usifie msoto. Hustle, don't sleep, wepaka uyone ndoto. Shine bright like a diamond, pose upigwe na photo, don't panic. Ulengada we drug addict, na misemini kutoboa mpaka black man. Tryna imagine vipi takuwa, they tryna predict. Taji kichwani kwako meshinda, we give you credit. Simame mara, uwezo mwingi akili kubwa. And you'll be flying in the sky kama Superman. Wanga na wengi mwanangu tapigwa ndumba man. Ukishindana utashinda, cause you the man. My only wish to the stars to be Cameron. But I'm not ready losing myself just to be someone. Nani kifa before I get my shit done. Sitalala mika got
oh, yes,
respect
I'm
for the gas plan.
Magoli kitupia ni ushindi. Ndoto kitimia ni ushindi.
Yes, I'm a champion.
Malengo kitimia ni ushindi. Shule ningituzua.
Oh yes,
I'm a champion.
Champion, champion, champion.
Yes, I'm a champion.
Champion, yeah. Champion.
Oh yes, I'm a champion.
Yes, I'm a champion.
Oh yes, I'm a champion.
Champion. Champion, champion.
Yes.